Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damne to gogi janaga fanu hala Mamadou Sama Sego jom nyalisa kabe hedibe. E muji bak mali mbiyan puti beta ko do tateji lendi fufu imoto be yoko buri unyaay tamet dido unyaay sappo e dido sarabe kay hultina beltani ku dawra bangal dido imoji di. Titala jijam na hiddi faande to bangdi sa sabi nyaloma hetanango dokal jijam si NTS na ndar jamarnde tinno beedare benna beedade beedude algadara tabantatle temdere ndokobe jijambe bangal na figul bolon lidi malindi benna jappiki yaade he coupe d'afrique cote d'ivoire 2023 ben dungi am bolobe na ndar jakobule be beedorade yakabere dingon sembe kawoja men hande kikide altine sapu jena juin 2023 bismillah sakral dena imuji bakdi ben di mali hitande woni juin 2023 puddi beta ko altinere ben sapu jena juin denno ko buri imoto ben yo ko buri unya tema dido e sapu e dido denno petabe akuni santangaaji tema e nay e chapandi jetti denno do tateji lendi fuf mo gatu ben guleedi puddi bangal kanko premier soto nuku lodudo lycée privé marif kanko Moussa Mali sugo tawantu kedan ko hebandi do fosango Umar Wagalu
to lycée El Madani Drave Lafia Bugu bakko fuddiri honno be jidirino sukabe ngadobe dido imali puddiri ko be noddirta economie be bihi do dum tiday non dum taykitira nokko noddirta lycée Notre Dame du Niger ko yata imotobe temede jeegom e chapande joy en jotton golle odo centre e peccali classiji nogay didi be puddiri philosophie nokko noddirta castor en badla bugu lami be ndudo sudu collectivité yubbo inde yimbe el hanbe be deede tonbe dum yottaaki ton wattu le odo nokku ko yaati imotobe temede joyon e chapantato en joyon gundon mangal paden chaakama le nokkul do examen ngaydi kani wadde fur ngaro faanaata furdu be lawroto dum
to tumutugal tama dido imuji bakdi men darma ngutti jukta juktere kikida go sabi men le centre ngaji dum woni garba mayga e lycée Mahamane Alassane Haydara don to tumutudo den dum do yusabi tialaji men e le dogugol kambe gombe le prison woni cuude udube suudu kosu don no faande bangal odo kabar o kambe sarabe be holti wiide ne jetta sanne lamibe be kambe lamibe kabar jandeji e do ko be huntani hore imuji hikadi don be darda be do tinade faande odo golle o yalla diplomaji malidi na ben huntani hore kanko dawdo sako hore jo ben na fidaso dum woni dental sarabe lukuy leedi mali goto ardibe ben ngal do dental ko ni Moussa Mali suko kedana fashion ko alcisi.
Nous sommes très conscients de
mais en jogani dum jikelobbo ila defa yeto kapkan e beti futni nende fu hakkelaji amen ka ana walti fewre imuji sukabe amen be wadeta imuji le lede amen de futni hebude daraja haybu gongol fa yeto sariyaji kan teddinede bangal imuji ana wondi hunchinede hore miden gondi e dane e sodu ministre kuma no jandele lede amen di yalla imuji di ana heba wadjolde no wodiri on jihi ila rowande wala fu guika mata hitani hikadu min jikini jikelobbo wiide jababuji garoji fa hokke latto jababuji kanti mudduri sabe do woni ko min jidi so imuji di wadiraino wodiri suka imoton o hebata him fi hunde sara mabbe wala ko hebata him lamu leedi de hore do wala fu ko hebata
sakrabo tuta gaji modu ko bari mbanga bem am Facebook ay do Twitter pelle kaboje wuteji mun mudde mali kusem hulti wide beltun sanne ko golla bangal wuteji kenyedi de do pelle di de hulti wide ne labbe mabbe no do tatan wono do tate leni fuf den do be holliti be tuji monti alaaji be kulliti e kanyedum yilaaji ko be ben humpiti den no kedan ko mebe no do fostan Umar Wagalu
fedde ko semde holitude biro ngaji do wotaado le temedere fu chapande jenay e go o uddi bamde wakande sappo jetti yamde jabiri silma chapande nay e joyi kanye wakkat yottaande sappo jetti yamde jabiri silmaaji sappo e joyi fedde modil malinde holitude le temedere fu biro ngaji chapande jenay e jeegom uddi wakkat sappo jetti yamde de do pelle didi fu kolitude woteji di ngada le region kidal kolitude du won nokule do golleji din jubbaaki le region mopti kay tumbutu kanye bamako le halaji mabbe arande di fedde ko jamde holli tiwide yoga halaji di fu jowo ko nayri bangal huncede jababuji di hore be ngadi no dango fewde e gede didde fu tinno foti ndokka jababuji di law so ni humini be kabar di do golleji ndokka jababuji mudun en be bi kala anni do woytade furdu nangadati mbiyadi fedde model malinde wi yim el jaltube so ngotibe le temdere fu dum yottiki noga e jeddi le majjum be bi jababuji mab arandeji di dubbe kokkan dum kikida ko sappo e jenay lewru juillet hitane 2023
nyande aljumaare sappo jagom juillet mbiyano yeso conseil de sécurité gouvernement mari ndarri yo minsma hota don e don mbiyano ardibe malwe holti wiide ngal do mbiyane do gullirde oni wasi fe leedidi mbali ndanno tamako ol kar mbiyan kado anyalidi mbali ndi na heba lawul tawno kabar mudum huncanta hore ndanno kanko jahara fosko wonko ben ket fosanko sitasi dibe e alcisi
imma daraji leedi malfe goto wawa natade sabe wittunde ne fedde ministre lewi pol ula kanko neddo goto andono kabaru deejere lewi makko yaldugo fedde ministre ne leedi mali ko yata leede joy honko han fide dabiri mudun le nokku noddete do conseil de sécurité
fedde conseil de sécurité nations unies to leede sappo e joyom wolle hem joyom be kanyu en woni jogibe kongol sappo wobbe be kanyu en ka tootobe be faso leedi mali di holti wiide hande ka yida yide ministre wajibi kina dum wote so goto e leede ide ka holti wiide yida minisma heddo leedi amendi sikka fu wala hemo wattan kaaki mabbe be doppa nokku o so wana dum du be keddoto do
fesu dum boyi taw don halaka le wi kanko musele jangina ci l'école de dowoji Jean François Camara ana mila mi witti kon fedde minisma ne naton sabi wadde de kuteji kewdi
hande so mi fami mema hala kuteje ko wawi finude caggal so minisma yuppi nokku o ko mi kala no yaweri ana tiidi le nyaloma hande o sanne juude leedi mali landinade fa sakko cittalaji pawide ndenagudi farati mawdo ana yuppugol minisma nokku o
le wittegin tobe soni o anne bamata leedi mali ko nari bangal witti ko fedde minisma ne kawramato horebe fedde conseil de sécurité fedde minisma ana wawi yuppude leedi mali caggan lebbi jeego ma falli bi sappo jitti
ardibe gullira ko mode iyam holti wiide li mali do dokkobe sabe Allah be ben hibeta fay chapantati li temder ndenno dum do li o do alhal woni ko yammida nyaloma hertinango ko ben dokkobe iyam dum woni sappo ina juin ndo bangal mudu gullirde de ben dardi bebe leji ndi tinade wadde dokkal iyam draman may ko wonko hebe ne ke dafa sango umar golu alcisi
nokko do iyam dan hokkitirte min kawrte makko kanko no dirte pierre kone o wi hitande fo hokkitiran iyam makko ko warta e ko enay idum war duubi chapande nay nyaloma hande no
ceki be motive hisinde yonki hono antan yepi kam hukude yijan am e dati jilli kan faabondirde de nada sukar jokolbe fu wala hokka injam mu en sabi min fu jeydale leedi
sont tous frères et sœurs
yimbe gollobe le odo nokko mbiyan belti le odo golle sanne ka dum e tawede fu be bi ko sakti ko malim ko hokkobe yijam mudum be an yahata idum buito docteur baba fane yo jokko directeur sudum no dirte centre national de la transfusion sanguine que non comme si fi do hen
cette notion de don volontaire
doko be djia mu embe wala fumbu ko hakete darne mudum ana momni sanne da golle mo be gatta don o mi bawa yaare cangal wakati wodi non leede amendi kokko no be djia mu en temdere fu atawam chapantatom warta leede amendi ga satu odo adadu ana jippo
toro encore on est à moins de 30%
pero lami dudo sudu ngadi no dango fewde faabo tobbe be bebi jogi tidallaaji mawdi ko nayri bangal ande kanya fa yotti kebe
lede mali djabe kiyade coupe d'afrique ben ko 2023 djagablo be ke nyen fifa navi ko be djabe rouge congo to brazzaville to baddi didi e kowal denno kambe dunke ballon holti wide dum do golle o fewi sanne kan non kanko dunke ballon fa hande adama may gadan dar djagablo be tinade ben hun tan hore ko wete offensive ko juliette koulbalo honi dum ke dan fo sango alcisi
petagol aigle mbe doni jagabule en leedi amendi kayo hune ko be kandino pide ballon joyi be ngadi le pide ballon joyi de fu be kawi naydi fu dum jaati lati sababu so be ngadi qualifier yaade phase finale cote d'ivoire to min kay milo jam jagabule en leedi mali andan be pide ballon ka fu holitino wiide darde mabbe ana moddino sanne e dido eliminator ngaji so gonga o be unni berne mali ko be jibbe pigol ballon ne leedi amendi equipe on haani tinnaade faham do tati yogaji ngonga watu eliminator ngaydi baddi sappo mi ngati ele pide joy mi dem bawi wiide dum kayo hune kayini de sonne nga fati mi mila dum timmi sabi jon tan dum fuddi phase final dum hakkune bawbe wadate
le meilleur
yilade jamma yo mbien tawangal jokolbe yogobe tawe sarabe andana kapfi kawar mudum denno e be joobi goto fuf e dabar mudum no hultir kanko Adam Amadou Haydara keddo no fustango Umar Bagalo
sina joomun heba tajeral ina mun e bammun fuan dani nyaloma di do tawna yafi nan hore mudum si gulliji di fu gollan jabata torra mudum yotto fi goto gondo le nokko dum fu yalla jooman heba no yaltira jamma odo suko debbo mun no dire sada nyaloma wadan hore makko nedda chaahido so bami fa jamma naati du kanko atto yimbel be fu lelade o muncho fo o fama yalla sara makko kan yimbe galle be fu daniki demmo surata koko won so mo golla e ko mo golata fu sella wadobe non be ko be jiggititta attawan sara be an burbe hakkilaji latidi be biata be nangandi attawan don jaati sara be yabiri dum wodi wakkatiji so be nangama yidu habba hore mabbe sanne
sergam pamiri do timata ko war yamen hande mission tan wawi hitade zonalde do jammo bangal numero 37321 yewtere jamen di fufana be do applications ju tamani to play store do sede yewtere meden magazine yewtere meden magazine hande yu kabaro hawlo yuwi do mi butalaji di mbiyan posone gonna mudu di jamare hewde yimbele hewbe nawtorto bangal lan jam njumiri ko sam ko nande mudu holtama wiide di do butalaji di do no lati no boyri fufu ben forati en kabaro mudu kanko maryam kulwali wadi madraji to kutalato ko ben ken fosta mo mi horo en kirejam ko wolli hen yo alhaali jande e manaji to kuccalaton ko semnete feccata le hitande yo ko buri nyaaji sappo litruji posone dum walda e ko yeyete le lumoji di sabi rafi baw projet ngaju inadi yalla renude dido mbutoji di fufu muti golle e le ngallure haburimo amour kita horejo kawaru cennam e kala ko uli e mudun to kuccalaton politiwide nano ido mbutoji di dernete yalla de mbawe nabede nokuji goddi don dunke embede kay banka mudum le commune ngaji zegela wetela sensina mbo pesuba murnyimu e ko nande mun de di don kuji fuf yalla ngada mutuji fa di don den deno sabbi kabaru kalisi tarif naati golle o ko dabra fiama yalla itude de gure de ndurno latike chaale godde denno nawtoral di kase madum wattude le leedi ngoni dabreji di kambe demobe nawtorto yalla wodade di jogabe mabbe anandani tellaji gondi e di do kaaki posone to kuccalaton de holtiwde caggal ko be notri dedo posone de kala kaaki bilide majji hana fe resede sere yimbe ide hani majjinede sabi di moyna fe cellal no holtiri bedo naturgul dido mbutuji di posone jalti mudum lato sababu nyawuji hono cancer rirdu guru cadele guru terre ko nande mudum yusuf jam sidibe yo dogotor to seref kuccala o gonini o do kabar o dena soni neddo memidi rawlata sababu kuteji mudi do tergal mudun gite mudun wadun samdi nyawuji kewdi dum wawlata dum e le wattu duminde no holitiri kanko dogotoro to sogtun dun o do golle on awudi ka gilla joni hewbe andi forati mudun deno be holti wiide sabi tal kanko wono tortodi ko buri hewdo dum non non dido kaki di tawbe do gatana hakillo kabaru cenam mudun deno dede produji di soni di codama di nawtorama an hani di mudine jama o pati dum fulato forati wonande sukabe deno bangal kawtal kabaru hawalu dungal nyande joy le rejoint to kuccalaton imadraji famingul kewdi ngadama amadou kay tawni horojo kabaru cenam to kuccalato holti wiide hana fi neddo andana frati gondo e hunde jokkadun nawtorade dum wakkat joni mbaw jaati wiide kabar mudum boytike sanne ka non faandi suka yogabe na nawtoro dum deno mi jukitoto remude haburimo e doguli dal semdete papotodo min e golle o min fufu mi jukitoto be dandi famu jama o e wi dunge hawlu fay tiagal lotumoji kewdi ngotoji engrais ngaji madum posone e faandi farti modo wonande cellal den non haani dobre dumine hebene kabar mudum